your boy like to make ya boy.
Come with the game.
Oh yeah.
Mapenzi ni upofu, hauminisha logwa. Hatuseme nini hapa misi siki. Che! Toto kipata boka madaina, nefungasha huko nyuma daina. Kokoriko baby, kiss me baby, kiss you baby. Don't know where.
Ukinipa kidogo, nasogeza kisogo.
Maybe some more. Maneno choko choko sekutishe. Beautiful. Nina wewe. Kwake nimezama sicho moi. Kama ni mateka kaniteka mi.
Baby baby sweetie sweetie.
Samaki yangu peke yangu, leo naila peke yangu. Apo unaonaje imenoga iyo. Samaki yangu peke yangu, leo naila peke yangu. Apo unaonaje imenoga iyo. Ilo body, ilo body. Mwa, 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 mwa. Swag, swag. Kaileta, kaiweka. Swag, swag. Kaileta.